It's Rocks.
Straight out.
This is Sunny.
All my life, little buzzer, no naps. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichi Kondi is the money that I'm after. Need to find the plug, imonga adapter. Sikuti ife city buzzer, monga baby. Tima fakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni semsemu na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bari be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha kenini nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba na chilungu patumba. Kaya mavuto yebesi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponze ni mabira. Chinga wami nikalide mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Mane sana pange badi mu time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anayesa anapushenga sikulu. Fudu fulu fulu, he's the best of a daddy. Generational wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa dekelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya muntu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake muka puma. Masnika na macheni monga dismo. E-life even when you have what you will need more. Yeah, badu chanjele usaleke baku nyunye. Sunga kwini ija kersi ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika marume. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba na chilungu patumba. Kaya mavuto yebesi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mabira. Chinga wame nikalide mulichira. Right now nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.